Iyi ni Radyo Ijwi ry'Amerika. Radyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku mbuga za Facebook, YouTube, Twitter na Instagram ni VOA Radio yacu, naho kuri WhatsApp radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi Washington DC, Cornelius Kubuhanga bw'ibyuma ntajya taha ku bugenzuzi bwa gahunda, naho jye mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda gahunda ya leta yo kwimura abaturage hano hafatwa nk'ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga ntivugwaho rumwe. Haba ku busobanuro bw'aho hantu uko bimurwa, igihe bigomba gukorwa n'ibyerekeye ingurane bahabwa. Ni gahunda yabaye nk'ishyirwamo imbaraga kuva mu ntangiriro z'ukwezi gushize, ubwo ibiza bitewe n'imvura ikomeye byibasiraga abaturage bo mu karere k'uburengerazuba n'ibice bimwe by'amajyaruguru. Iki ni cyo gitekerezo cyangwa se niyo ngingo turi buze kwibandaho mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Bamwe mu baturage rero bakavuga ko kwimurwa huti huti bibangamiye ubuzima bwabo, mu gihe leta ivuga ko hashingiwe ku bigaragazwa n'abahanga mu by'iteganyagihe abaturage bakwiye kwimurwa vuba bishoboka bataratakaza ubuzima bwabo. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turagaruka kuri iyi ngingo. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Bwana Safari Emmanuel, umunyamabanga nshingwabikorwa w'impuzamashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, CLADO. Ni imwe rero mu miryango yamaganye kwimurwa kw'abaturage huti huti, inakora ubuvugizi ku byerekeye kubahiriza uburenganzira bwabo. Hariya ku buhanga bw'ibyuma sinzi niba Safari baba ba mubonye. Bwana Safari, waba utwumva? Bigaragara ko Safari ataraboneka, ariko turi kumwe kandi na Madame Scovia Mutesi, umuyobozi w'ikinyamakuru Mama rwa Gasabo, akaba amaze iminsi akurikirana iki kibazo ku buryo bw'umwihariko mu bitangazamakuru binyuranye abereye umuyobozi. Madame Scovia Mutesi, ikaza mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Mutagoma.
Ye, ndabona hariya ku buhanga bw'ibyuma batarabona Bwana Safari, ariko reka duhere iwawe. Wowe umaze igihe ukurikirana iki kibazo ku buryo bw'umwihariko, kuki harimo kuvuka impaka kuri gahunda yagombye kuba yumvwa kimwe na bose, cyane cyane ifitiye abaturage akamaro, gahunda ubundi mu by'ukuri yagombye gusa n'itabara ubuzima bwabo, dore ko ejo bundi abatari bake baguwe gitumo na kiriya kiza, kuki harimo kuvuka iki kibazo?
Urakoze cyane Mutagoma ndetse n'abadukurikiye. Nge nk'umunyamakuru nibaza cyangwa mvuga ko impamvu abantu batarimo gukunda no kwishimira uburyo bikorwamo harimo impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko ubuyobozi bwakoze huti huti butateguje abaturage. Ariko indi mpamvu ikomeye navuga ngo ni imibereho y'abahatuye uko bazabaho baramutse bahavuye. Izo mpamvu zombi ziragongana, impamvu ubuyobozi butanga yo kwimura abantu mu manegeka cyangwa aho bise mu manegeka, ahagaragara ko imiturire yaho ari mibi ishobora gushyira abantu umukaga cyangwa ubuzima bwabo umukaga, nkuko tujya tubibona hirya no hino. Hari hamaze iminsi hari imvura nyinshi iguye, tugize ibyago bikomeye mu burengerazuba bw'u Rwanda n'abajyaruguru, haguye imvura yatwaye ubuzima bw'abantu, ngira ngo mu binyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda no mu mahanga mwarabikurikiye, kugeza nubwo abaturage babaye mu nkambi imbere mu gihugu kubera ko aho bari batuye hatwawe n'amazi. Ibyo rero ndavuga ngo byateye igihunga, leta iriruka ifata icyemezo cyo kwimura n'abandi bare ahameze nkaho hashobora kuba haramutse hari ikibaye, nabo byagenda nkabo. Iyo ni impamvu rero ukabona ko impamvu leta yafashe icyo cyemezo nayo ifite ishingiro, ahubwo wenda uburyo yafashwemo n'uburyo yihutishijwe kuba batararebye imbere. Nge ntatinya kuvuga ko kuri urwo ruhande leta yarangaye. Ariko nanone nkagaruka kukwibaza kuri aba baturage barimo kubwira ngo bimuke. Leta iratanga wari usanzwe afite inzu ngira ngo batubwira ko bamuha ibihumbi 90 na bingahe cyangwa 90 ngo ashakaho kuri cumbi.
Ni 90 by'amezi atatu ngira ngo.
30 ni kuwari umupangaye.
30 kuwari umupangaye, 90 kuri nyirinzu.
Wari usanzwe akodesha bamuhaga 30 cyangwa na 20 ngira ngo sinzi uko babibaze. Ngira ngo bamuhaga bashingiye mu nzu yari arimo yari yangahe. Bakamukundi kwezi ko bakaba ati n'ubundi usanzwe ukodesha, katuguhe kwezi kumwe kubera ko wimutse aha ujye gushaka ahandi ukodesha, none hari wari buzishyura uku kwezi ubu yabikuyegeranya ko n'ubundi usanzwe we wishyura. Banyiri mazu rero bagize ibyago bikomeye mu ruhande rumwe kubura amazu yabo, kuko wasangaga umuntu afite nk'utuzi 9. Abantu bari bwihangane ko nkoresheje utuzu kubera ko ni ahantu bashobora kubaka muri izo karitsiye. Hari ababaga bafite nk'inzu imwe bamowe imukwiriye umunyarwanda ashobora guturamo ziri aho zisanzwe, akaba yashamitseho n'utundi twinshi. Twa tundi ashamitseho rero babapangayi be baragiye, cya mbere atakaje ayo mafaranga yabonaga buri kwezi, icya kabiri nawe aragiye agiye gukodesha yarasanzwe ari nyine inzu afite n'abandi akodesha, byanga bikunda guhungabana kw'abantu kwarabaye. Ariko igikomeye kiruta ibindi ni ubuzima bw'abantu, kuko uyu munsi abavuga ko babangamiwe nuko bariho. Ntekereza ko bariya abantu biri rubavu n'ahandi na za Rutsiro, iyo bamenya ko biriya bintu buriwe mu ijoro bakarara babatwaye bakagenda barira bavuze induru bati turarenganye, ariko bugacya bahari bakiriho, ahari ngira ngo twari kuba twagize amahirwe aruta ibyago twagize. Mutago nakubwira ngo ni uko ishusho iteye y'ikibazo gihari. Ariko njyewe ibyo n'ibivugirwa abaturage barataka koko barimuwe, arakubwira ati inzu yanjye yari ikomeye, ruhurura yazanywe n'amazi yazanywe n'umuhanda, yego yego. Ariko nawe ntidusubira mu gihe cy'imiturire myiza, ziriya nzu ntabwo ndi kuvuga ngo ni zose, ariko harimo kandi nyinshi zubatswe zitagira ibyangombwa n'uburenganzira bw'umujyi wa Kigali cyangwa se n'ufite ububasha mu gutanga icyangombwa cyo kubaka. Bityo aho ushobora gusanga barubatse inzu hari inkongi y'umuriro, usibye kuba abaturage bayora ibitaka bakazimya bakagira bate, polisi ihagaze hepfo n'imodoka za polisi nini igira ibimashini birebire bizimya umuriro, badashobora kugezayo amazi yo kuzimya cyangwa ubundi buryo bakoresha kubera ko nta nzira ijyayo. Umurwayi uriyo nta modoka ikurayo umurwayi, ugasanga nyine ni ahantu abantu bubaka batyo buri munsi. Haramuka habaye no kuvuga ngo turashaka gutanga amazi muri iyo karitsiye, wenda bayadahari udashobora kubona inzira, navuga ngo aho niho barimo basenya. Ariko dufite n'ahandi warebaga, urugero nko mu Myembe, n'abaturage bo mu Myembe bo bariyemereraga bati baratwimuye ariko se turajya, ariko nibikuraho koko turabibona ko dushobora kurimbuka tukagwa pfingi gutenguka ifingi ngira ngo niryo jambo ryiza, gutenguka k'umusozi inzu zacu zikagenda, ariko turajya he? Nuvuga ngo umuntu aravuga ko adafite ubushobozi bwo kugira ahandi ajya, ariko nawe arabona ko hari hateje akaga. Hari abavugaga batyo, hari abandi bavuga bati ntabwo ya ntabwo ahantu hacu nta kibazo hafite, tuhamaze imyaka 200 twarahavukiye hateye hatya, ababaje bongeraho izindi nzu ntacyo byari bitwaye. Nuvuga ngo niyo ntunza, usibye ko kugeza uyu munsi leta y'u Rwanda umujyi wa Kigali n'ubuyobozi muri rusange ntabwo barakoresha uburyo bweruye ngo tubabaze ibibazo ko twagiye no mu kigano n'itangazamakuru mbaje icyo kibazo. Umuvugizi wa guverinoma wungirije aremu kurarinda anyemerera ko muri iki cyumweru kiturimo tugana ku musozo gishigaje umunsi w'ejo n'ejo bundi ariko no muri weekend twakora baduhamagaye ntacyo bavuga bati tuzabaha ikiganiro kirambuye tubabwire uko ibintu bimeze usibye ko byabaye binahagazeho ariko tuni tuvuga ngo no guhagarara abantu bo barimutse benshi benshi ntazi ngo imibare n'inganya ngo bavugaga ibihumbi bitandatu niba ntibeshye imibare naho bavugaga ariko abantu byo kuva mu kaga bakwiye kuhava uwatabara uwatanga ubufasha wese akwiye gukura abantu mu manegeka kanibutsa abantu imvura yaguye kuri Noheli y'umwaka ntibuka bari bimuye abantu bahantu hitwa Kiruhura abahazi batwumva barahazi n'ahandi kudusozi no mu bishanga bindi ariko icyo gihe nabwo abantu baravuga bati turarenganye badukuye masambu yacu turajya Mutagoma iryo joro haguye imvura yishe n'abantu bari mu mamodoka kwa kuri imodoka imvura iguka avuga uti ni nyinshi kamparike amazi agakubita n'aya modoka akayitwara hahantu hose abantu bavugaga hose harahurudutseho bari babakuye tuhabona mu gishanga cyangwa mu mugezi wa Nyabugogo ibintu byari biteye ubwoba abari bahavuye bavuga bati twarenganye twazuse abantu twese tubura icyo tuvuga
no kuvuga mbega wowe uravuga uti bagombye kuba baranimutse nejo aho kugira ngo babe batekereza kuba bakwimuka ubu ngo bunyemerera tujye kwa Safari bwana Safari Manuel barambwiye ko abonetse ku murongo wa telefone ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'impuzamashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ni rimwe mu rayo mashyirahamwe nyine yakoze ubuvugizi ku ruhande rw'abaturage avuga yuko barimo kwimurwa mu buryo budakurikije uburenganzira bwa muntu bwana Safari reka ngubwire nti mpore ko ikoranabuhanga ritashoboye kudukundira mbere ariko ikaza mu kiganiro muri sanga
ya murakoze cyane
none umaze kumva bimwe mu byo uyu munyamakuru mugenzi wanjye avuga mwebwe icyo muvuga ko kibangamira uburenganzira bwa muntu icyo mutemeranya n'uburyo leta ikora niki
ya murakoze cyane ngira ngo nabashe gukurikira buryo mwatangiye ikiganiro ariko ikiganirwa cyo nacyumvise icyo twebwe tuvuga ntabwo ari uko gukiza ubuzima bw'abantu ari bibi ntabwo ari bibi gukiza ubuzima bw'abantu abantu bari mu kaga kuko bagomba gutabarwa ariko buriya ni igikorwa cyose kigira uburyo gikorwamo n'ubutabazi burapangwa ubutabazi buganirwaho tukamenya kuko ntabwo ushobora gutabara umuntu nanone umuhungabanya ahubwo umutabara kugira ngo umukize nibaza rero yuko ibyakozwe twagerageje kubigaragaza yuko hari amategeko amwe atubahirijwe umuntu afite uburenganzira bwo kugira aho atura baranatuye bari abantu bari batuye ariko nanone icyakozwe ni ukuza umwanya utazwi igihe kitazwi kitateganyijwe ukabwira abantu ati nimwimuke muri kumanegeka ubwacu rero twibaza yuko icyo gihe hari uburenganzira bwinshi butazwa ndetse bwanahutajwe umuntu nimba atuye mu buryo buzwi n'amategeko ari n'ahari ahantu hari ahantu abantu baba bafite imitungo kugira ngo bimure umuntu n'ibintu bigomba gushyirwa muri gahunda muri planification bigashyirwa yewe no mu ngengo y'imari tukavuga uti ko ugiye kureba abantu bafite amategeko ni benshi ariko si ukubera yuko hari ikibazo cyabaye gikomeye mu burengerazuba ariko uhita uza mu mujyi wa Kigali uti namwe nimwe muke nibaza yuko hakwiye gushyirwaho gahunda inzego zose zigaterana abantu bakimuka mu ituze banatuje kuko uburenganzira bw'umuntu ni ndahungabanywa buriya n'abo bantu ni abantu baribabaye bashobora bazi yuko urupfu ari rubi n'uburenganzira bwa mbere n'ubwo kubaho koko ariko nanone ugomba kubaganiriza kuki batabaganiriza kuki batabegera kuki batabategura kandi noneho uranabimura nta gahunda yashyizweho wabwira uti murimuka hano muri aka kagari cyangwa se muri uyu mudugudu mujya muri uyu mudugudu wundi kuko niho hatari inzitizi icyo gihe kandi ukavuga kwimuka gusa nturebye umwana nturebye umugore nturebye abafite ubumuga abo bose ntubarebye ni icyo twavugaga twe nka Claudio ariko turashima yuko bafashe ingamba zo kugira ngo babitekerezeho ubwo ruvise Scovia nawe abikomozaho avuga yuko umuvugizi yavuze yuko bazatanga umwanzuro turategereje umwanzuro kugira ngo turebe kuko nimba ari umwanzuro unogeye rubanda ariko turizera yuko noneho ubwo bafashe umwanya wo kubiganiraho bizaza binoze ariko ubundi mbere rwose icyo twanenze ni uburyo bikorwamo imyanzuro aba ari nziza n'ikigenderewe aba ari cyiza ariko uburyo bikorwamo procedure y'uburyo bikorwamo rwose niyo ntabwo umuntu yayikomeza
ariko rero bwana Safari hari umwe mu bayobozi nabonye akurikira ngira ngo yari hari kuri mikro ya Mutesi Scovia turi kumwe muri iki kiganiro avuga ati imyuzuri ijya kuza ntabwo yateguje ati ibiza iyo bijya kuza ntibyateguje ntegura iki kiganiro nabonye kandi umwe mu bayobozi b'umujyi wa Kigali avuga ati dufite ibyo twabwiwe n'abashinzwe iteganyagihe ko iminsi iri imbere hazaba noneho ibishobora kuruta kuba bibi kuruta ibyabaye ati mbega muri make ni ugutanguranwa n'ibiza n'ibi biza bitarateguje kuki ubuyobozi bugomba guteguza bwana Safari
murakoze cyane kuri icyo kibazo nibyo koko ibiza n'ibiza ni nk'impanuka ibiri abantu ntabwo iteguza ubwa mbere kugira ngo umuntu asubize n'icyo kibazo agomba no kureba igihe byakorewe byakozwe ibiza byabaye muri Kigali ntabwo byabaye wenda baricaye bariga basanga koko n'abo bantu bari mu manegeka bakwiye kugira gute bakwiye kwimuka ariko noneho kubera ko bitaranaza bari muri periode mutari muri periode y'ukiza ibiza ntabwo turi muri Rubavu cyangwa se muri Ngororero turi muri Kigali na manegeka bo na manegeka ntabwo ari ibiza rero bigira iyo nyigo nimba yarakozwe Imana ishimwe yuko yakozwe kugira ngo abaturage bahungishwe ubuzima bwabo babukize ariko nibegera abaturage mu by'ukuri icyo tuvuga ni ukwegera abaturage kuza uyu munsi mutagoma uryamye mu gitondo ukabona inzego ziraje ati nimwimuke iyo ruhurura ntayabona niyo mvura ntayabona yego we warabibonye mu iteganyagihe abantu bose nibaza yuko batari mu rwego rw'imyumvire yo kumenya ngo iteganyagihe rimeze gute tubiganire ubuyobozi n'abaturage bagomba kuganira ubuyobozi n'abaturage bagomba kwigira hamwe ibibazo ndetse hari n'igihe ushobora kubaganiriza bonyine bakitorera umwanzuro w'aho bagomba kujya noneho kandi urabimura utanababwira aho bagana ibyo rwose turabyumva inyigo yarakoze nimba yarakozwe niganirweho natwe muri sosiyete sivile inyigo ntabwo tuyizi kandi twese tugomba kugira uruhare kugira ngo dukemure ibibazo nibyo tuvuga rero na kuvuga ngo ibiza ntibiteguza koko turabizi ariko nanone nimba ugiye gukiza ubuzima bwanjye cyangwa se bw'umuturage wawe wese mutekerezeho nawe utekereze ku muryango utekereze ku bana be utekereze n'aho agiye ese nk'ubu ngubu wabaza nk'ikibazo abo bantu bimuwe ubu bari hehe babayeho bate nacyo ni ikibazo ni ibintu byinshi byo kwibaza aho kugira ngo abantu bibaze ibibazo byinshi inzego zose zibishinzwe niyo mpamvu inzego zigomba kuzuzanya nibicare batore umwanzuro uhamye ku buryo bwose nubwo nta bushimisha abantu bose ariko ku buryo twumva ko duhungabanyije ibintu bikeye
muri iki kiganiro twifuje kuba turi kumwe n'inzego z'ubutegetsi zishyira mu bikorwa iki gikorwa ariko ntibyashobora kudukundira reka tugerageze kungurana ibitekerezo dushingiye ku byo dufite niyo mpamvu nitabaje Madame Scovia Mutesi umaze igihe akurikirana ni umunyamakuru mugenzi wanjye umaze igihe akurikirana iki kibazo Madame Scovia hari inzu zimaze igihe hariho akantu kameze nk'agasaraba handitseho towa kandi ni ibintu bimaze igihe kinini cyane ariko zitavanyweho nawe umaze igihe ubikurikirana ubuyobozi buvuga iki ku kuba bagarateganyije ko izi nzu zigomba kuvaho igihe kirekire ariko ntizivanweho abaturage ntibasobanurirwe hakaba habayeho ikintu gisa no guhutiraho no kwimura ikitaraganya abantu nyamara kandi byarapanzwe kera ibyo bintu hari cyo bigeze babivugaho
mbere yuko nsubiza icyo nshaka kuvuga ku byo Safari avuze kuvuga ngo ntabwo yamenye uko byakozwe na leta kugira ngo bari abantu bakurwe hariya sindi bumuvuga abanyari ariko ndavuga mu izina rusange rya sosiyete sivile. Ntabwo ndabona sosiyete sivile ihagaze mu Rwanda ihanganye no guharanira uburenganzira bw'abantu barimo kubaka mu manegeko. Ibabwira ati ahantu murimo kubaka harabashyira mu kaga ngo itangize iyo ntambara ishyire igitutu kuri leta cyangwa ku nzego z'ubuyobozi kubuza abantu kubaka aho hantu ikagaragara mu gihe abo bantu bahakuwe mu buryo butari bwo ariko mu gihe bahajyaga ntabwo yagaragaye ikindi gihari sosiyete sivile avuga ngo ntiyabimenye nibyo koko ntiyabimenye kuko n'ibi ngibi ntekereza ko yabivuze nyuma y'uko media twavuze n'abandi iravuga itahaniye ngo natwe twagira icyo tuvuga kugeza n'uyu munsi ntiratubwira niba nyuma y'uko ibibonye hari inzego yandikiye za leta noneho bagafesinga mu buryo bweruye bavugisha ukuri bavuga bati mukora ni amahano wenda ngo umujyi wa Kigali ubemere biti ntabwo ari byo tugiye kubikosora ngira ngo nawe arakotinga umuvugizi wa guverinoma wungirije wasubizaga ikibazo cyabajwe na Sikovia kitabajwe na sosiyete sivile nk'umuryango mugari abanyarwanda bavuga bati ni imiryango ishobora gufasha abaturage nitunareba impamvu leta yahutiyeho n'imiryango itari iya leta nayo izihuye mu gihe ibihuta byagiye ntekereza ko atari nabyo ikindi kintu nshaka kuvugaho ni iki kijyanye n'icyo yavuze ngo abantu bakaza bihuta bakababwira bati mubeho bakabaye barabiteguye kandi bibaye mu gihe cy'imvura itaraha nakibajije Safari mu kiganiro nubwo duhuriye muri icyo ariwe waduhostinze ariko nanjye nigeze mubaza ese ko bavuga ko bakoresheje abahanga mu kumenya iby'ikirere uko imvura igwa no koroha k'ubutaka bukurikije igihe bumaze bunywa amazi y'imvura nyinshi bagaragaza ko byateza ibyago abantu bakomeje kubamo mwebwe mubivuguruje muvuga ko atari byo bakabaye bitonze bagatwara abantu buhoro mu mwakoresheje irihe tsinda ry'abahanga ati twe ntabwo ntabyo urumva nabo barabivuga nk'umunyamakuru kuko twa abanyamakuru tuvuga ibintu tureba jyasi ariko sosiyete sivile na leta bakabaye bafite ibintu bifatika bifite data ziri kuri reva iri kuri urwo rwego kugira ngo bavuge bati icyo leta yakoze si cyo na leta ivuga iti icyo nkora nicyo buri umwe atwereke data noneho twa abanyamakuru wenda tubafasha kubwira abaturage icyabaye ikindi yesi warumbiye
cyutsa sa ikomeza
yego ikindi nshaka kuvuga ku kijyanye ngo abaturage ntabwo babwiwe njye naremye inama yo kugisozi n'ahandi ahubwo ibyo babwiye abaturage byarihutaga nk'uko PS wa Minaloke Samuel yabinshuje mu kiganiro ubwo nari nagiye irutsiro nkabasanga kuri site bacumbikiyeho abantu bavuye mu biza ni ukuvuga ngo babwira ko abaturage mu gihe gito hafi ngira ngo bakaza bakababwira bati uyu munsi ni ku wa gatatu ku wa kabiri inteko z'abaturage bati mukore ibishoboka mwese ku wa gatanu muzabe muvuye aha kuko amazi cyangwa se uko hateye haza n'ibyago abaturage kuko usibye nabo nanjye na Safari nawe mutagoma n'undi utwumva kubwira umuntu gutyo ngo ahave biragoye njye n'uyu munsi ndavuga ngo leta yakoze amakosa akomeye yo kubituma bari abaturage bubaka hari ariko katugaruke uruhare rw'umuturage we muri iki ni uruhe we kuki yubaka ahantu hatagira ibyangombwa akubaka ahantu hamushyira mu kaga nubwo leta iturinda ariko umuturage nawe afite inshingano zo kurinda ubuzima bwe mbere y'uko leta iza kumurinda leta ishobora kumurinda mu buryo bweruye ariko ababyeyi dufite inshingano zo kurinda abana bacu dufite inshingano zo gutuma umuryango wacu utekana nabwo kuwutuza ahantu hadatekanye ngo nubatse mudugudu areba ngo nubaka executive w'akagari areba n'uw'umurenge ntibambuza ngo se kuki batambujije ngo bakaba banyuye ibyo nabyo tubanze tunabirebe yego koko njye n'uyu munsi ndacyavuga ngo leta yararangaye abaturage bubaka hari icya kabiri leta yahutiyeho irihuta ariko bishobora kuba bishingiye ku gukuka umutima w'ibiza twari twabonye bakavuga ati nk'ubu turangaye uyu musozi wa Gatsata nawe ugahuruduka nk'uko twabonye sebe yakoze iri shyano ryawe ryahe ahashaka ariya amafaranga make ashobora kuba nta n'icyo ari bumarira abayahabwa mu buryo bweruye ariko ashobora gusoga ubuzima mu masogonda make cyangwa mu gihe gito njye niyo sante niyo levo nabishyizeho wanumbaje ku kijyanye n'amazu ariho towa iki kibazo cy'amazi ari hotowa nakibajije ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Claude Musabyimana nawe muri press conference asubiza avuga ko icya mbere towe kivuze ku nzu bisobanura ko iyo nzu izahava iyo abantu batazahabwa ingurane ari ukwimuka mu buryo bwo kuva mu biza n'ahandi nawe ushatse wakwiyimura ufite ahandi ujya cyangwa se haba hari andi masite leta izabaha abantu bakajyayo bakazubaka cyangwa bakubakirwa bitewe n'ibyiciro kuko naba ari mu biza bagize ibibazo mu biza bose siko bahabwa amazu yo kubamo kuko hari ushobora gusenyera inzu yakodeshaga abantu ariko afite ahandi atuye afite n'ubushobozi bwo kuzubaka ahandi cyangwa ahantu ubutaka bwari bwo akahakoresha ibindi niko mbitekereza keretse ab ingurane abashyiriweho towa rero atari ingurane harimo ibintu bibiri gutuma nge utari uzi ko aho hantu leta ihateganya ko nta kizahabera bagiye kuhatera jaride kubera imiterere y'ubutaka nk'uko rero bigaragaza ko hari ahantu tuba tubona ari imusozi ariko bapima agata amazi akazamuka bivuga ko mu minsi mike amazi azishobora kuzaba ageze juru bagashyiraho towa kugira ngo nge utabizi ntaza nkagura iyo nzu bagashyiraho towa kugira ngo banke idafata amafaranga ikayaha wa muntu agashinganisha yanzu nk'ingwate kandi izo nzu leta mubwire yibona mu myaka irenze ibiri izaba idahari bakamuha ingwate bakamuha inguzanyo ingwate ari ubwo butaka cyangwa se ari iyo nzu idafite garanti kubera ikibazo gihari hakaba nabo bashyiraho towa nyine kubera ko hazaca ibindi bikorwa remezo abo babarirwa hazamo ikijyanye n'uko itegeko rigena ingurane ikwiye kandi yumvikanyweho nubwo nayo igifitemo ibibazo abantu bavuga ati ntitwumvikanye baraduhenze izo zo n'ibyo navuga ngo ziri mu isoko ni ikibazo cyo icyo nemeranyeho na Safari kwimura umuntu byihutihuti arahungabana aragira ibibazo ariko ntekereza ko bariya abantu bimuye kuri Noheli abantu badukurikiye niba musoma komenti hari utwibutsa iyo Noheli yabaye iyo baba batarimuye bariya abantu bahariya navugaga urenze Nyabugogo ujya nko ku giti cy'inyoni kiruhura ntibabimure ku mbaraga ntibimure b'abantu bo mu bishanga ariyo amazi agatwara abantu bangana kuri iyo nkuru n'uyu munsi bikivugwa tuba tudafite navuga ngo tuba twaragushije ishyano nahari bashobora kuvuga ati twaceceka bikaba nkabyo bagakubita hutihuti koko nge ndavuga ngo abantu iyo bagenda nk'inkaburu usitara hashobora kuba harimo abagize ibyago bikomeye kubera iriya hutihuti hari abagiye koko baranahungabana kuko kwimura umuntu n'ubu none ananyumbwe ngo nimukaho ntuye kabone nubwo naba njya mu yindi nzu byanga bikunda hari icyo bimpungabanya ariko ntabwo nashyigikira ko bahaguma
yego
nashyigikira ko bahava mu buryo bwiza mukanubakwa ariko ntibategereza imvura ngo ibanzingwe kuko barimo kunoza uburyo bwiza
reka mbanze nsabe abantu bari ku murongo wa telefone Habimana Marcel na Ndekeze Atanazi batwihanganyire gato tugiye kubaha umwanya mu kanya gato karibuze ariko numvise ubaye nk'utunga gatoki bwana Safari mu muryango uvuga uti sindababona namwe mujya kwigisha abaturage gutura ahantu hariho ndagira ngo mbanze muhe akanya agira icyavuga kuri ibyo warumaze kuvuga noneho tujye ku mirongo ya telefone bwana Safari
ya dufite murakoze cyane natwe vyenda mushimira kuri intervention ziwe ariko nibaza yuko itaduje hano su kureba icyumwe wese akora nibaza yuko turi muri societe civile hari inzego za leta hari n'abanyamakuru hakurya nari nzi yuko n'abanyamakuru buriya ari ijwi ry'umuturage ari societe civile ntabwo nzi ko tunatandukanye wakora mbere wakora nyuma nibaza ko nibaza yuko abantu bagomba kuzuzanya kandi inzego ziratandukanye aravuga ngo societe civile ngo ntarayibona ngo ibuze abantu kubaka manegeka ese iri mu nshingano zayo ahubwo hari inzego zibishinzwe za leta bubatse babona babireba babahaye ibyemezo ku bwanjye nta nubwo icyemezo wavuga ngo ni cya kindi kivuye muri urbanism kuko inzego zose ziruzuzanya zitangirira hasi ziba zinahagarariwe uriya muyobozi bimba yararangaye inzu ikuzura ikagenda ikagera hariya hantu nibaza yuko biri mu nshingano ziwe zo kuba yabibazwa ntiturabona kugeza uyu munsi umuyobozi ubazwa impamvu ki inzu zuzuye zubatswe zikuzura zikagera hariya hantu reka mbabwire ikindi kintu gituma twebwe dukora na intervention turashingira ku mategeko murebye itegeko nimero 32 agakoni yo mu 2015 yo yasohotse byatangajwe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2015 nyine ryerekeye kwimura abantu kubwo inyungu rusange dushingiye naho ngaho dufate ingingo ya 28 yonyine ivuga yuko indishyi zihungabana nuba baremera yuko iyo wimuye umuntu ibyo ari byo byose hariho guhungabana bavuga yuko inyungu zihungabana bitewe no kwimura yishyurwa uwimuwe ibingana na 5% by'agaciro k'umutungo wose uriya wimuweho yari afite ayo ni amategeko aba ari aho ngaho noneho rero kugira ngo tutagwa muri za penalite kugira ngo twe guhutaza n'abantu twebwe icyo tuvuga leta ni nayo ishinzwe gukora inyigo ibintu bireba biri geographique ibintu birebana n'iteganya bihe leta irabishinzwe nimara kubikora ibishyire muri plan ivuga iti iyi nyigo irakozwe izahitana abantu bangana gutya na gutya twebwe muri Crado dukora ku ngengo y'imari dukora kubirebana n'igenamigambi tubiganiraho na leta tubifitanye n'ubufatanye na leta ku buryo ibyo bintu tugomba no kubyigisha abaturage niyo nyigo ize bigaragare yuko hari ikintu kiri hariya cyateganyijwe yuko muri ingengo y'imari umwaka utaha tuzimbura abantu bangana gutya na gutya umwaka utaha gutya na gutya kandi mwarateganyije naho muzabimurira hari ikintu mbajije cy'amazu yanditsweho bashyiraho akamenyetso ka towa ese dufate ko ushyizeho towa ku nzu nyuma harakurikiraho iki ushyizeho towa bimazeho umwaka imyaka ibiri ese ubwo ngubwo inzu azimurirwamo aho buriya muntu azashyirwa ubwo ntabwo hamaze gutegurwa ni ngombwa yuko uza uwo munsi ubwo iti noneho urahokuraho hari igihe umuntu atsinda hari ahantu bamwandikeho towa kubera ntarishyurwa ntabwo arahabwa indamunite nk'uko ziteganya nk'uko babiganiriye wenda se banamumariye nabi hari impamvu nyinshi ziri aho ngaho kuza rero umuhutagiza uvuga ngo vaho utanamwumva utanamutega ijwi nibyo twebwe tubibaza yuko icyaba cyiza ni ukwicara abantu bagategura nicyo turiho turavuga kumva rero mwavuga muti sosiyete sivile ntikora ibi ngibi ntabwo ari itangazamakuru rihorana na sosiyete sivile ni neza yuko abantu bose bagomba guhagarara ku mwanya wabo bagakora ibyo bagomba gukora wabikora utinze wabikora mbere nta gusiganwa twese turarengera uburenganzira bw'umuntu
ye urakoze cyane bwana Safari reka munyemerere noneho twambuke tujye ku mirongo ya telefone abanywanyi b'ijwi rya Amerika baduteze amatwi hari Habimana Marcel na Ndekezi Athanase mbashimire ko mwihanganye duhere kuri bwana Habimana Marcel ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo
murakoze ni mu ngororero
komeza turakumva Marcel
ego nagira ngo mvuge ko ibintu byo kwimura abantu bitwaje ibiza birahangayikishije kuko ufata umuntu ufite umuryango w'abantu batanu ukamubwira ngo mu gitondo imuka nta hantu umubwiye ari bwimukire umuha ibihumbi makumyabiri ukodesha inzu iminsi ingahe noneho abavandimwe bareke kujya kuvuga nk'abanyapolitiki ahubwo bavuge nk'abantu bavugira rubanda rugufi twumve ngo ibintu byakagombye kugenda gutyo
wowe urabyumva ute Marcel sa nk'utobora uravuze ngo bitwaje ijambo kwitwaza ntabwo numva rikwiriye aho ngaho kubera ko ibyo bavuga nibyo ibiza biraba kandi byarabaye byaragaragaye wowe uyu munsi uri leta wakora iki cyangwa se icyo usaba ko leta ikora nk'umuturage ni iki
ikintu numva cyakagombye gukorwa bakagombye kujya bategura abantu wenda mu mezi nk'abiri cyangwa atatu bakababwira bati aha hantu murabona ni habi muzashaka ukuntu mwimuka mujya ahantu hatabashyira mu byago
amezi abiri cyangwa atatu urakoze cyane bwana Habimana Marcel reka tujye kwa Ndekezi Athanase
ndashimira abatumirwa sikovi yanjye amukurikirana cyane kuri sheni ya YouTube yiwe ni kubiganira nyuzaho ndanamukunda cyane njyewe ntuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Mbumbogo nanjye aho ntuye bashyizeho towa mu minsi ishize kubera iki ubuterere bw'imusozi uhari kugeza uyu munsi rero ngewe icyo mbanza kunengaho leta bambabarire cyane bo byarakozwe nibyo ariko bikorwa n'abakozi batabifitiye ubumenyi buhagije bo babaye nk'abanyabiraka baje bakabwirwa ngo yenda ahantu babanje gukora inama ati mugende mugasa kanaka nakanaka
none se urabishingira kuki atana urashingira kuki uvuga ko badafite ubumenyi buhagije kandi bajya guhabwa ko kazi leta yamaze kubitegereza
murakoze cyane biba byakozwe n'abakozi b'umurenge kandi abakozi b'umurenge ngira ngo ibyo baba twabanje kumva mu matangazo n'iki bavugaga ko ngo bagomba kupima ubuhaname bw'umusozi kuba ahantu ari mu gishanga cyangwa se ariko kuri za ruhurura twe rero nk'aho ntuye ngewe muri Bumbogo
gabanya radiyo ariko hari ahantu wegereye radiyo irimo iragarura mayiko sa nk'ugabanya radiyo yawe
very sorry muranyihanganira
gutyo rwose komeza igitekerezo
rero nkavuga ngo hello
komeza
nkavuga ngo nk'abo bakozi b'umurenge ntabwo bari bafite ibyo bikoresho byo gupima ubuhaname bw'ahantu twababonaga nk'abantu bahawe akazi ko gusiga gato kuri ayo mazu gusa ibyo nabyo rero bigakemangwa kuko bubona hari nk'ahantu hagiye hatarukwa umuntu yanavugaga ngo ahangaha kuko ni mu gishanga se ni ahantu batuye ni habi ukabona ko aho hantu ahubwo niho hagakwiriye kujya hotoba ugasanga rero uburyo byagiye bikorwamo umuntu yabirenga ikindi rero ngira ngo mvugeho ngo kwimurwa nibyo ariko noneho bigahabwa igihe kuri abari babanje kubikorana na byiza ko banisubiyeho bakaba baretse ariko noneho ntibazaryame ukwezi gushira amezi abiri ukwezi kwa gatatu kujya gushira ngo baze yenda mu cyumweru kimwe ngo babe barabikoze ibyo bitera ihungabana mu baturage bitewe yenda n'amateka umuntu aba yaranyuzemo ugasanga hari ahandi hantu bimujyanye rero nkavuga ngo leta yakagombye kujya iha abantu igihe gihagije no kubategura mbese nk'abanyarwanda dukeneye kansoringi umuntu tujyana gake gake mpaka tugeze kuri cya cyifuzo leta ifite
naho
nanone yenda muri iyi mirenge y'ibyaro kubona sosiyete sivile ikintu nayo nyisaba ni ukuvugana na leta cyane cyangwa se kuvuganira abaturage ubusanga ibintu by'igishushanyo mbonera cyane cyane biri gukorwa mu mujyi wa Kigali naho mu mirenge y'icyaro cyangwa se hirya mu cyaro umuntu yubaka uko abyumva kubaka aho ashaka yenda hose yamugabaniye cyangwa se aho yagura agasanga rero nkavuga ngo hari ibintu biba bikwiriye kunozwa byo kurwanya yenda isuri gucukura imirwanyasuri kuyobora amazi akanyura inzira imwe ibyo ngibyo byakagombye kuba nabyo bihabwa umurongo n'inzego za leta cyane cyane izo hasi cyane cyane ariko bakabikangurirwa na za sosiyete sivile bagira ngo barinde wa muturage kuzahura na bya bintu
muri make rero muri make atanaze niba ntaguce mu ijambo uravuga uti abaturage ni icyo kwimura abaturage ni kimwe ariko hari nibyo leta igomba gukora kandi bigakorwa hose ntibikorwe mu mijyi gusa bigakorwa no mu byaro ndumva igitekerezo cy'abacyumvikanye kereka niba nguce mu ijambo
ubwo icyo nendaga gusa nusorezaho abanyamakuru nabo njya nkunda uburyo bakora cyane cyane nka Covia ariko bajye banaza no kuri tele kuvuga ngo umuntu yubatse nta cyangombwa afite hari nk'inzu zagiye zubakwa n'ibyo ya master plan bitaranagera mu baturage ngo babimenye kandi abo bose ugasanga bari kujya mu gatebo kamwe na ba bandi bagiye yenda bubaka nyuma rero nkavuga ngo nibura hakaguriye no kujya nk'abo bubatse nyuma yenda bidakurikiza amategeko aho umuntu amenye amategeko bakwiriye kwigisha abaturage yenda banagendeye n'igihe baturiye ahantu nk'umuntu wavukiye ahantu ntabwo azimurwa kimwe yenda n'umuntu waje ejo bundi umwaka ushize yenda akagura akantu akakubaka ibyo byose navuga ngo abanyamakuru bajya basura izo tere
urakoze
nabo bakunga n'ibitekerezo by'abaturage murakoze
urakoze cyane Atanazi mu kanya turagaruka ku batumirwa bacu ariko reka twakire inshyushyu ikaza mu kiganiro muri sanga vuba vuba aho uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo
ndi muhanga kuri iyo ngingo
kwa mwaduteguriye ni nziza byeri kubanegeka nyine umuturage nko ari nk'inshingano ze nyine zacu tugomba kuva mu manegeka ariko ukuntu guverinoma ibikora bajyanwe n'ibintu biba bibitunguye ako kanya nyine biza ko ngaho bikata byikubitaho ngaho ugasanga umuturage wenda kubera ko hajeho ayo ibyo byiza baramwimuye bamuzanyaho mu mujyi bamukodeshereje inzu mu kwezi kumwe nyuma y'ukundi kwezi abuze amafaranga yishyura nta akazi ke yagatakaje abuze icyo yishyura nyine ubwo ngubwo ibibazo bibaye ibibazo nyine waramwirukanye abuze haba niyo icyo navuga ko leta ibizi nyine buri turere ibizi tuba tuzi ahantu hari amanegeka kuki ayo mafaranga kandi ayo mafaranga akaba ava muri leta kuki badashyira muri mu ngengo y'imari ngo bavuge ati aha hantu hazagira bazimuka bayashyiremo muri bije nyine ngo babimuhe hakiri kare nanone kandi begera abaturage babamenyesha hakiri kare nyine babigishe uko umuturage nawe waza ku kanya umubwire kwigisha agomba guhora ntabwo waza ukahita umubwira ngo imuka genda dango bishoboka rwose umuturage agira ndababaye agira ati nyuma hanaha nari maze kumenyera ngiye gufata ubundi buzima bw'aha hantu izangora nicyo kibazo sa murakoze
urakoze cyane nshyushyu reka twongereho na David Lee Bruce
muraho
komera
turakomeye turashima Imana
yego
yewe igitekerezo cyanjye mbere y'uko bimura umuturage bakaba babanza kureba ku bushobozi bwe ko gufata umuntu udafite epfo na ruguru ukamuheza mu makumyabiri ngo ajye gutura ahandi nta kazi agira bavuga ko ububangamiye cyangwa se ukamugurira burundu akagenda ukamuha amafaranga akajya kuyakoresha ahandi ho gutura agashaka ahandi atura niyo kwimura umuntu umara ibihumbi makumyabiri nta kazi agira muri Kigali uba umugoye cyane.
Urakoze cyane bwana David Lee Bruce Ephraim ndo yabagabati rwose mudufashe nange ntuye aho hafi ndi mubo byahangayikishije ndi buhangayikishijwe n'ibyo bintu. Alan Mackenzie ati ariko mwagiye muvuga ibyo muri Amerika Afrika mushaka hwiki ko muri bagasenya miryango nyafrika mwagumanya ayo matiku yanyu iyo nizihe mpuhwe muzana uretse kuryanisha abaturage no kubangisha ubuyobozi bwabo mwihisha inyuma ya demokarasi kandi mu byukuri ibyo mwita demokarasi ari uburyo bwo gukoloniza ariko mu gihe cy'uyu munsi niyo colonialism. Alan Mackenzie rero ndumva ko usa nkaho urakaye cyane ntabwo nzi impamvu yakurakaje kuko iki ni ikibazo tuganira kandi kiriho ni ikibazo itangazamakuru ryo mu Rwanda rivugaho ntabwo ari ikibazo cyo guteranya abanyarwanda ni ikibazo kiriho kandi ndakwibutsa ko Radio Ijwi ry'Amerika ikurikirwa n'abantu barenga miliyoni 312 hirya no hino ku isi 78 muri zo ziri ku mugabane wa Afrika mu ndimi zigera kuri 49 abenshi muri abo ngabo batwandikira batubwira ko bakunda ibiganiro byacu bashima ibitekerezo byacu nkwiseguyeho rero niba iyi nsanganyamatsiko utayikunze ariko nuko nyine bimeze ntabwo ushimisha bose dusubire ku batumirwa bacu mpereye kuri Madame Scovia ndumva aba baturage bose bamaze kuvuga mu byukuri baragaruka ku ngingo imwe ikintu kijyanye no kwitegura no guteguza abaturage
yego nibyo ngira ngo bwana Safari atangira kuvuga yavugaga ingingo z'amategeko n'igihe abantu bagomba kumenya no nihungabana yego ko kuryo tegeko hano mu Rwanda rirahari rivuga kwimura abantu kubwa inyungu rusange verifika uko rikurikiza procedure kumenyesha abantu kuba amezi atatu arenze umuntu wahaye ko wamubariye utamwishyuye ushobora gutangira bushyukurikije igiciro kigeze cyangwa ukarenza hatanu ngira ngo kwijana niba ntibeshye n'ibindi byinshi bitandukanye ariko kuri iki kibiza icyo nemera ntashidikanya nuko abaturage bo bahungabanye ariko nanone icyo nemera nuko ibiza n'ibyashyira abaturage mu kaga nabyo birahari ibyo bintu byombi rero leta ishobora kubishyira ku munzani igafata icyemezo gikura abaturage aho hantu mu buryo butari bwiza ariko bushobora gutanga amahirwe yuko byaba byiza kurusha indi minsi nge nabifashe muri kadire yo guhunga umuntu yahunga rero ashobora gutwara umwana gusa agasiga zahabu yarafite mu nzu n'ikintu cy'agaciro mu by'ubutunzi ariko akajyana umwana mu buryo bwo guhunga byaba ari byo ariko mu buryo bwo kwimura abantu mu nyungu rusange ntabwo ari byo kandi aba bantu bari mu kabitwa abahungishwa ibiza cyangwa bari mu manegeka ahubwo igihari ntekereza ko leta ikwiye gukora neza kwimura abantu bihutihuti yabonye ihungabana byateye abantu yabonye ubuzima bwangiritse cyangwa se uburyo abantu bikanze mu gihe cy'amashuri abana uwigaga akisanga ari kurinda ishuri yambaye uniform idasa nayo ku buryo anavuga ati aho twigaga bagenzi be biganaga baratandukanye habayemo koko guhungabana ariko ukareba ibihungabana urigereranyije niyo tugira ibyago uko abatima bari babigaragaje bavuga ngo hari ubuhaname bungana gutya ibiza bishobora guteza ibyago bingana bitya iyo tugira ibyago ibyo biza bikaba abaturage bavuze batereka dukurikize procedure nibura tumenyesha abantu nko mu mezi abiri twari bube tuvuga iki uyu munsi twagize imana ntibyaba kandi nabwo aho basenye ntiwamenya ko bitari bube kuko kuvuga ngo inzu yari bugwe kubera imvura ikaba barabishenye ntiwakwemeza ko n'ubundi itari bugwe ariko reka twishyiremo ko bitabaye
muri make
umuvandimwe w'ibumbogo avuze ngo abayobozi b'imirenge n'abandi ngo nibo bagenewe ubuhaname asa nk'aho ashaka gusobanura ko atari abahanga muri byo koko nibyo haba ku murenge no ku karere abo bantu si bo nzobere icyo kibazo umunyamakuru mugenzi wanjye wa TV One yarakibajije mu kiganiro n'itangazamakuru tukibaza madamu Kayisire Marie Chorange ni minisitiri wo kurwanya ibiza asubiza avuga ati bariya abanyamabanga nshingwabikorwa tubabwira ahantu ariko n'ibyakozwe n'ibigo bifite ubuhanga mu gupima iby'ubuhaname amazi n'ibindi harimo na rema basuzumaga iyo miterere noneho ahubwo ibyo babonye bakabiha navuga ngo abayobozi b'ibanze bahari kuba aribo babikora niko badusobanuriye bo badusinye bariya hanyuma abayobozi b'ibanze bakaza bibaye atariko bikorwa n'umuntu ubwo yaba ari ishyano ariko ubuyobozi niko bwavugaga ikindi hakabaho bashobora gusanga mu inzu iri mu gishiri kavuga ngo yegereye igishanga cyangwa ubona hirya ari habi ariko ibiyubatse bikomeye ugereranyije niyo bashyize ku musozi aho tubona hasa nk'aho hakomeye bitewe n'ibihubatse ngo byoroshye ibizo n'imvugo z'abatekinisiye baba bari kuri filidi bavuga ko ariko biteye ikintu gihari ni uko navuga ngo iki gihe kibaye cyo kwirukankana abaturage gukuka umutima kw'ibiza byatwaye abantu Rubavu na Ntuza na Rutsiro muri Vunga n'ahandi abantu bose bagakuka umutima n'inzego zikikanga zikihutisha ibyo bintu zishingiye kuri kiriya bikwiye kuba impamvu ikomeye gutangira nonaha ntibagire hakaba uburyo umuturage akaba azi ko ahantu atahawe icyangombwa uyu munsi kuko ibyangombwa byatangiye guhabwa ahantu hatari fiziko purani cyagishushanye mbona nk'uko bavuze kiba cyari ikibazo abaturage hari igihe usanga kiri kuri rezo ndende isumba umuturage ariko noneho cyaba kinahari fiziko purani ntayo byanarangira ukaba nawe nta cyangombwa ufite urubatse ukwiye kuba witegura kubwo wubatse udafite ibyangombwa ikizaba cyose witeguye kukirengera kuko wagiye mu cy'amategeko atemere ariko na wa muyobozi wabirebereye nawe akwiye kuba afite uko bibazwa mu kazi ke habayeho kumvikana kuwukora amakosa n'ushinzwe kumubuza amakosa ibyo byose impakana ko bidakwiye kubuzwa ariko nanone ibi tuvuga safari arabizi buri munsi hano ku nyamakuru haca induru z'abantu bavuga bati bansenyeye kubera tutise wubatse ufite ati ntabyo nari nzi ariko ntagondagonda inzu ngo mbona aho nshyira umuryango
none
akaza mu barenganye
kandi nta byangombwa afite akaza mu barenganye kandi nta byangombwa afite madamu Scovia nyemerera gatoya duse n'abasubira ku mirongo ya telefone safari ndaje ngaruke iwawe mu kanya gato tugaruka ku isoza ndabona dusigaranye hari iminota 10 ariko tufite abantu babiri bamaze umwanya munini nifuzaga ko twumva ibitekerezo byabo bwana King Ernest Junior Ikaze ego igitekerezo naho uherereye wihuse
ndi mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu cy'Uburundi kama icyo ndabivuga ko nuko mbona ibyo muri rusange leta niyo isanzwe ifata ijambo cyangwa se ifata igitekerezo cyo guhindura abantu agace baba barimo mu gihe basanzwe bashaka kuhakorera imigambi yabo me ibyo leta itegezwa guca nayo ikora nyene ikatanga amaifase abo bantu bategezwa kujyamo gukurumva mu gihe uba umuntu mwimuye utegezwa kumuha kimwe bitindishya kababara kugira ngo nawe shikirwe hama ibisigaye kugira ngo nawe bizayimufasha haba yimukiye cyangwa se aho leta imwimuye kugira ngo bize bikunda zo hashike hama habe aronke icyo yifashisha kuko urazi umuntu ahinduriwe ubuzima cyangwa se ahinduriwe efasa barimo biyagoye ko hari zinshi aza gukenera hari byinshi muri madomene yo muhira uza gusanga ariko arakenera
wowe rero ukavuga uti wowe leta niba ibimuye nibahe n'uburyo bwo gukoresha
neza cyane kuko umuntu aba bamukuye mu kibanza kiwe kandi burya urazi aho ugiye uri mushyashya usanga ibintu bigoye.
Urakoze Ernest Junior. Reka twakire Nduwamahoro Benjamin.
Njyewe uko mbyumva uko mbyumva urabona uko nguko hagira gutya hakaba haje ibiza bikaba bihitanya abantu cyangwa bikaba bitwaye ibintu nk'ibi ngibi biherutse kuba mu burengerazuba mbona byarakoresheje amakosa menshi leta yisanze iri mu makosa nubwo ishobora kutayita amakosa ikayita ngo ni ubushishozi bagomba kubanza bakibaza kuki ubwo bushishozi bagize ari ukubiza byaje kuki batabugize mbere ibiza rero bishobora guteza amakosa leta ahabaye ibiza ngo abantu nimwimuke hagahita hinduka mu manegeka kubera ko habaye agisida ibyo rero kandi urabona nk'ahari ahantu ibiza byabaye ni abantu benshi bagomba kwimurwa kubera icyo kiza cyabaye rimwe mu myaka igihumbi uyu munsi haramutse haguye imvura nyinshi ubushobozi bw'umusozi wa Rebero udashobora kwihanganira nubwo hatuye w'abakire navuga ko bubatse neza ubu uyu munsi naho hahita hinduka mu manegeka abantu rero bafasha leta haba mu mitekerezo no mu mishinga no muri za gahunda na za planning bagomba kugerageza kwirinda amarangamutima mutima yo kuzana ubwenge bwinshi batazanye mbere bakabuzana ari uko ikibazo cyavutse ubwo bwenge bazanye noneho batazanye mbere bugateza ikibazo abaturage ubu ni ukuvuga ngo uyu munsi kubera ikiza cyabaye bahise babona ko hari mu manegeka bagerageze bafata ibyemezo babanje kwitonda usibye no guteza uburakari abaturage baba umuturage wari ufite ahantu ahinga hahe gitari ntabwo uri bumujyane mu nzu ya shamburete cyangwa cyumba na saro ngo bikunde kandi ariho yahingaga umwumbati ariho havaga ikijumba ari naho havaga ibishyimbo ibiro bitanu ajya kwishyura ajya kugurisha akabona mituweli akishyurira abana minerivari
urakoze
bagomba kugerageza ntibazane mbese birinde kuzanamo ubwenge bwinshi bwatewe rimwe mu myaka igihumbi.
Urakoze cyane bwana Nduwamahoro Benjamin. Reka tujye kwa bwana Safari Emmanuel tugarutse iwawe sankuhera kuri icyo kibazo kuri icyo gitekerezo cya Nduwamahoro Benjamin. Urakivugaho iki bwana Safari?
Ndibaza yuko twese ibyo turi tuvuga turuzuzanya ntabwo nta muntu n'umwe wahakanye yuko kwimura abantu kubera ibiza cyangwa se kubera manegeka ari bibi. Ibi bisobanuro byose biro bitangwa biro biratangwa nyuma yuko ibibazo by'ihungabana kw'abaturage cyangwa se kwimurwa nabi byabaye. Iyo bikiza kuganirwaho bigasesengurwa muri ubu buryo nta kibazo uyu munsi twari kuba tuganira kuri iki kibazo. Rero ikintu tuvuga muri buri district muri buri karere k'igihugu cyacu harimo ikintu bita DDP District Development Plan ni planification igomba gukorwa muri buri karere. Nibaza yuko biga ku ngengo y'imari bakiga ku bibazo birimo bakiga n'iterambere ry'akarere kandi ibyo byose bikorwa hisunzwe inyungu y'umuturage. Ibyo bintu nibishyirwe muri planification habe inyigo iraho ngaho iyo bajya bahamagara n'abaturage barahagarariwe muri za njyanama babyigeho bateguzwe noneho tuvuge tuti muri uyu mwaka iyi plan y'akarere izashyirwa mu bikorwa muri uyu mwaka cyangwa se mu myaka ibiri gutyo abantu bazajya bimurwa ari uko banabyakiriye. Naho kuvuga ngo ibiza byo ntabwo biteguza mushobora no kuba mwateguye no kubimurira ahandi hantu naho hakabibiza kubera yuko n'ibiza nyine ni accident iba yaje ibihindagurikire changement climatique imihindagurikire y'ibihe iri ahantu hose ku isi. Ariko noneho ibi byabaye binaba noneho mu mujyi wa Kigali aho nibyo biza bitabaye aho handitseho zato aho noneho bibaza ibi bintu bishobora kuba bishora kuba bashingiye kuki wenda bashingiye kuri za nyigo navuze yuko zitigeze zitangazwa ngo abantu bazigeho abantu baziganireho abantu bategurwe bamenye uburyo bwo kwimurwa niyo mpamvu habaye ibibazo kubirebana n'uburezi bw'abana ibibazo kubirebana n'abatuye aho hantu niyo mpamvu uyu munsi wabaza abantu bimuwe ukavugira cyose abo bantu bimukiye hehe erega ko agomba kubaho na sibi gukurikirana ukavuga uti babantu bimutse babayeho bate batuye bate abana bimuwe batiga nigeze kumva bavuga ngo abarimu babigishaga ngo bazakurikirana bamenye yuko abo bana babonye amashuri ese mu by'ukuri niko bigomba kugenda umwarimu se azabyiwa n'icyo aho umwana yangariye cyangwa se umubyeyi we yimuriwe ntabwo azabimenya kuko abari ku ishuri afite n'inshingano nubwo ngo rero inyigo igomba gukorwa inzego zose zikafatikanya iz'uburezi iz'ubuvuzi iz'imiturire abantu bakimurwa mu cyubahiro cyabo umuryango wahawe agaciro umuryango wabigizemo n'uruhare nibaza ko nta muryango n'umwe ushobora kuzaho ngaho ngo ujye impaka na leta kandi leta ishaka gukiza ubuzima bwe ariko ubuzima bw'umuntu niba bwubahirijwe azimuka rwose mu mahoro n'icyo ngicyo dushingiraho twebwe naho ubundi uburyo byakozweho ntabwo rwose twavuga ngo nibikomeze gutyo ngo byakozwe neza
urakoze cyane bwana Safari Madame Scovia Mutesi dushigaje umunota umwe ngo dusoze ikiganiro
ikintu gihari ni uko leta ikwiye kunoza nk'uko Safari abivuga kugira ngo abaturage bajye bimuka ariko nubwo leta ihari abaturage bakwiye kumenya ko bafite inshingano nabo zo gutuma leta ubwo buryo yaje bwa huti nabo baragabanyije ibyago byatuma bisanga mu manegeka n'ahandi ikindi hari igihe bavuga ngo bahabwe ingurane kuko bagiye byagorana ko iyo ngurane itangwa kuko uyu muntu wimuwe ntabwo hari ari mu nyungu rusange ngira ngo batanga ingurane mu nyungu rusange abo bakura mu biza ni ukumukura aho bamurangira ahandi ashobora kujya ikindi kinahari ngira ngo Safari niyo baza gukurikirana baze gukorana n'izindi nzego banamenye uburyo kizakorwa baravuga ko bazahabwa amazu n'ibindi bikoresho byo gufashwa n'abitwa batishoboye hari igihe umuntu bashobora kuba amazi yaratwaye inzuze 8 ariko asigaranye izindi 30 cyangwa se ari umushoramari wundi ufite amafaranga ku buryo atajya ku rutonde rwabo leta igomba kubonera icumbi kandi afite amacumbi menshi nabyo ni ukubera kugira ngo hatazagira umuturage urenganiramo ariko byo gukura abaturage mu manegeka cyo kirakwiye ariko n'abaturage nabo bakwiye kumenya ko aribo bafite inshingano za mbere zo kwirinda kwishyira mu kaga mbere y'uko na leta iza kuza ikavuga ngo aha hantu ntabwo hakunga ikindi abaturage bakamenya ko kubaka udafite ibyangombwa utemerewe gutura ahantu batakubwiye ko wemerewe kuhatura mu by'ukuri ujye umenya ko uwishyira mu kaga k'igihombo cy'amafaranga yawe makeya washyizeho k'igihombo cy'uko n'ubuzima bushobora kuhagendera bitewe n'uko hateye icya kabiri numvishe ni uko ibi bita amanegeka ni amanegeka bitewe n'inzu mpubatse kuko nta hantu hanegetse kurusha rebero ariko rebero kubera uburyo amazu ahubatse akomeye n'ubwoko bwayo uyu munsi ntabwo bari mu bantu bateje inkeke ko haba amanegeka ngo amazi abatware ntekereza ko ntaho abimura abantu hari aho batubwiye ko mu mezi atageze kuri ane hagomba kuba habonetse andi mazu nk'uko mu gice cy'ahitwa Mpazi ni muri Nyarugenge mu murenge wa Gitega hari amazu yahubatswe ariko mbere abari bahari hitwaga manegeka ba bantu babakubutaka noneho babubakiramo n'umushinga ngira ngo uhari ufite n'umuterankunga banki y'isi bubakamo amazu noneho akomeye ashobora guhangana n'imiterere y'aho hantu ni ukubanza no kumenya ngo ahantu ngiye kubaka haranegetse kubera jye ariko haramutse hari amafaranga menshi umuntu akubaka neza ntabwo haba hanegetse ntekerezo ngo leta nifasha abaturage haboneka abashoramari bubake ku butaka bwacu butoya bubake hamaze akomeye baduhe n'inzu zo kubamo n'abashoramari basigarane n'izindi natwe tugume mu mujyi
urakoze Madame Scovia amasaha ntatubaniye isaha irageze reka tugushimire Madame Scovia Mutesi umuyobozi w'ikinyamakuru Mama rwa Gasabo umaze iminsi ukurikiranira hafi ikibazo twaganiragaho nshimire kandi na bwana Safari Manuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'impuzamashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda CRADO nshimira na Cornelius kubuhanga bw'ibyuma Nadia Taha wamfashije kubagezaho telefone zanyu namwe mwese mwari mukurikiye iki kiganiro by'umwihariko bakigizemo ibitekerezo kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma naho mukanya saa 12 mu makuru.